chali nipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chara 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja, Anita, Rebecca wanadai kunikafu. Wa, Kanero Sin City, ala, hiyo ni BBL au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Piti ina real life, uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wangezeza sauna. Pahali, minapele kwa nani sai. First class touchdown, Zanzibari. Miupiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele, nipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya, daktari wa madenge, na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chara 7, mini lightweight, tukitaka unibebe. Vitu miudu, ama dem wezi du, wakidu, basi ntawa outdo times 2. When I tell you I'm a killie, best believe I come through. Sickest in the game, in the flu, achu. Hapo Nairobi gossip, in the prime time news. Hizo vibes outdo, ndo si die mind you. Boss bitch, red hair, new shoes. Bae minta fika, sezi pick and choose. Chikilele, alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sini kabaya,